Everybody is so entertainment.
Turn it on.
DJ Twist.
Ask your beats.
True story, I'm a Juni. Banona chungu.
Bring it on.
As you know, kusizila sina pwele moshe June. I called my side chick, kipange deti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila parum. Kule sekesha kumu pashize bige e boom. Hapa yankala spanga tere leva swine. Nika sleep over kaenda mailo 9. Kelonga akamba so zive cheni sign. Kusankala koka something akamwamoka wine. Wangu natuma na stata ya kaulendo. Tapuwa kambochetu wa mamimu pwela na mendo. So I call dano kausa baby endisa. Novela chati sorry this mosin za kwa nisa. Ataka mwai chona yamba chivereshi. Send my money back for zero na chivereshi. Kana zimia chechi phone ino chosa mochi battery. Ninaenda pira status kana tume baki. But after some time ninatumira Natasha. Enzo mangisa chetu sisi pakabuacha. She promised to come with you pakabuacha. She was like yellow ni makumelela mata. What a good news after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story hizi vika chi Natasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No nichaila video konje vela momo stand. Nitumile ya transport pali mobile man. Natineza pwezo kafika using a yako. Nachwati I'm broke nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa app ya kwatu kwa linda. Then I realize kutina eni kuluku. Nonuza sinza pwela spana ni mange kumutu. Ata choka mose ndi mwe malazo. Musa nifuntika bachi Natasha palitako. Kashi papatira no topinga poka 3 pin. I told ya come quick cause my body was freezing. 1 hour later ninamvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubidi wanda lama na chitonze la pa bed plus. Nina chipingila so na chosa kona shit. Mifuno gwira she goes like no we can't do this. Why uli fast what itambe koma movies. Nichesa na tini na tiri tamwa pa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period. Niko G, Mr. Frankie Pamungu, May Dogs I see you.